Kabla stafika saluti zimezagao Sisuge na kushangaa sana boy where you are Kabla sesema chochote nomba kite ulichoka Nige why? Kwanini nisende juu niko dry Nafanya vitu vya wakuna muda wangu Lazima mtasema so niko tangu Godi ajasema so sina muda kushindana Mina muda kupambana nando mana minafanya Yale wanaoyafanya waliopata mwanya Kesho nitakuwa mwezao Yuko nani mimi kama japo niko kati yao Na wamsa msilale wezo wangu na mupime Kama so mimi basa kuna mtu mwingine Atafanya mlale pande zingine Mkiwaza nizime mina kuja kivingine Kwa suti sifate soko my dream to international Luga yango hiya loko Kila kukicha mboko mbaka seme minonyi Kolianza juu kabla chinu siya juu wa soma logo Amsha hamsha mitahi na lalama Amsha hamsha mkombozi ujaonekana etu Amsha hamsha mongwe juu inalalama Amsha hamsha mkombozi uko happy bwana wale badu Wanakunja pande zao nikitimba Hawani juu ina mkono wanapunga na mimi Sina muda kubishana na wajuba Waso kubali na hundo wangu muda mina Amsha hamsha mbaka wale ma Kabla ya jina wali nona mikinye squeezing Mbaka toto geti wana umba na miso Na wakanyaga kwa jina tu bila hata keshi
Pera, 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 pera